ananga kamin. Adui bado anajipanga na mim. Na siko na nguvu ya soda na mim. Wakileta visa na wachinja bari. Ukinua kidogo, girl me I like that. Come on ameja muogo, girl me I like that.
Pepea angani kashuka. Staki kukuuza kama mangi kwa duka. Enda no mini muhani uto ni choka.
Ukinua kidogo, girl me I like that. Kama unamenya muogo, girl me I like that.